Yeah. Alright.
They call me Bubblegum.
Chop, chop, chopper. In the chop, 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 chopper. Chop, chop. In the chop, chopper. We fanyo fanyaro. Kumbuka siyo wata watapenda. Wengine wata support, wengine wata disa chana nao wenenda. Tumia muda, fanya vitu vya msingi. Arakia pesa sarakia kuwa dingi. Ingawa kuna vigingi, kaza boot nigga, acha upimbi. Dunia hada, siku hizi mejaa mabala. Wengine wanashikwa na mcheche, wengine watashikwa na butwa. Penda fata malengo, usipende fata mkumbo. Kiondoka hawachi pengo, wataziba na kukomelea na nyundo.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Tuna chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Tuna chop, 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 chop.
Siwezi waza acha itabia, sababu nataka niacha historia. Na vizuri ni vichache, vilivyojaa vingi ni bandia. Cheki na kaza sasa, singoje badai kama dimples. Sichagui nafanya zote, complicated mbaka simple. Dunia hada, siku hizi yamejaa mabala. Wengine wanashikwa na mcheche, wengine watashikwa na butwa. Penda fata malengo, usipende fata mkumbo. Kiondoka hawachi pengo, wataziba na kukomelea na nyundo.
Oh yeah, oh yeah.
Chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Tuna chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Chop, chop, chop.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Tuna chop, 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 chop.
Oh yeah.
Tuna chop, chop, chop,
chop. Andrew Capitol.
Tuna chop, 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 chop.